flashy. Let's get it. Let go. Bidhani dema metulia. Eti sasa kwa kona analia. Form zangu si za kujihurumia. Juni jina ninajenga bila fear. Hey, kani doa gotta have it. Nashinda hizi game kama habit. Nacheza na maflow tena pale on the low. Nachanganya makaka ni eat a rabbit. One time for the girls, eh? I know it's a wave and we're riding. We gotta do better for the game, sis. About that time, it's a genesis. Everyone nowadays anataja mangwai. Imebidi pia mimi nimepiga design. Niingize hapo ndani venye niko na ndai. Na niseme venye napenda masuti na tie. Realize, I know you like the look in my eyes. Kinda nice, lakini kwanza situbonge size. Tena vibes, kikuja zisifike na lies. I'm very wise, ngoju cheki venye militarize. Wengine wenu deadbeat, bado mnadai huda. Mnachocha hapo game, lakini buda hakuna. Respect to all the queens, madada sasa ndo leaders. Tena hapa na vite kibidi tunaita feeder. Cash money team, sasa niko na army. Dripping on the gram, kidogo na ngoja Grammy. You know we gotta flex, imambo sita fadhali. Coming next, navuma kila mahali. Swag na yatosha, can we talk of situations? I'm scared about the future for the coming generations. Who focus on the likes and comments for validation. The pressure is so crazy, let's make it a conversation. Back to the topic, na topic uwanga cheddar. Mijik wewe topics na bado nataka tenda. Nimekuja na moto tatha ni mi firebender. Misi politician so ni kusema na kutenda. I had to make it happen cause I do this on the daily. Working overtime so somebody gotta pay me. Wall Street chick, ndo mana naitwa cashier. Run this ish, kelele hazini washi. They knew I had it in me since enzi za Ben 10. Girl on a mission, I'm never tripping again. S on my chest, tu sasa mi superwoman. Najua mta try kusema vitu hakuna. Eti rende ni wrong, lakini yangu ni wrong. Wameru tunavuma toka Ruai mpaka Ronga. Manze kuna hesabu zimeshika kwa sababu huyu msichana ni tabu, umesikia akiroga. Kenya to the world, lakini tena ni shida. Kama ni mabeef hapo nayo tumeshinda. Truth is ina haraka mimi. Landslide inakuja kataraka nini.